Here's another one. Touch.
Me call on night two part two. Me can put a night two part two. Zabibu kale misosi kwenye match nacheza taratibu spigi dochi mtoto bado denti njo kwa kocha nkukochi kipindi chako cha mapenzi na kihosti na picha zetu za na ziposti na mwaka huu bata zenji au cost beach life kwenye boti beba swimming costi
kama unante Kenya na koka shepu kakusengenya inama tuone kama itapenya chotu cheze hatiselema baby magongo shatu kwa kilema weekend tuende cinema kama mama yale nitatetema nitatetema I wanna see you for you boo boo baby boo boo baby boo boo baby boo yani umenikoleza boo boo baby boo boo baby boo boo baby boo
Kishtobe, ukalishe twiga ama kaoge na kobe Amua weni stoke, aina gashida, ngasema tukuna tobe Afso mrembo tu, analembeka Anaitika dadi arabeka Naishika nani anaweka Anachuchu dede, anadeka
Wake up
Wake up mama la mama
Wake up
Wake up lichorithi uko kwa mama
Wake up
Wake up manya manya ma
Wake up
Wake up
Wake up
Wake up, baby.
Wake up.
Wake up, love with your mukebe.
Wake up.
Wake up, baby.
Wake up.
Wake up.
Kama unante Kenya, na koka shepu kakusengenya. Inama tuone kama itapenya. Chotu cheze hatiselema, baby. Magongo shatu kwa kilema. Weekend tuende cinema. Kama mayele nitatetema. Nitatetema. I wanna see you for you, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo. Then you make me call as a boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo.
Five now.